life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. I don't need nobody. Tuloish kondugu ndo tunazijua haso. Kula na kulala manyanyaso. Funga shuruti kijijini besi nasomia. Kinipenda Mungu inatosha. Wengine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyoni anakuchukulia barida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku hechi na baba level. Mia kinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja gil sikitiki. Sipendi unafiki. Akinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Pange cha kuposti, misi kufollow. Shobo za kozi na kukosi, we nani follow. Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukinyona kutwa nifondani. Sina tatizo na majirani. Ila sitakiwa nijue kiundani. Akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simamini rafiki, anenilipia kodi. Pigine na furai, nikumpigia hodi. Akini penda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja deal sikitiki. Sipendi unafiki. Akinipenda Mungu.